ngami ayisebenzi baba, khipha imali manje baba. Sifuna nge blanco baba, sifuna nge novo. Yebo bona baba. Asenze kahle. Ngicela nge Friday ye 25 ukuba utholise nge futhi imali. Ungenzani ungezi no flash la 6 pages sifuna imali. Ye Friday ye 25 ukuba utholise nge futhi imali. Ungenzani ungezi no flash la 6 pages sifuna imali. Ngicela ngaba zap 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 zap. Hayi wena manje ngicela ngaba zap 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 zap. Kwazotelela wena manje. Awungicela ngaba zap 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 zap.
Zap.